www.kwachadivine.com.
Oh, 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 yes, only wa bwino.
Oh, 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 yes, only wa bwino. Ndi wa bwino, ndi wa bwino, ndi wa bwino.
Abali dili na ambili mundune. Abwenzi dili na ochuluka batito. Kumachikundi jao singa fanane ndi cha Yesu. He loves me the way I am, the way I am. He takes care of me modi sindi so akantu. Ndipo mpulu pulu zanga Yesu samawelengera. Mpulu pulu zanga Yesu samawelengera. Ili ndi zanga ine osakumudita. Amani kona ni Samara, what the best friend that I have. His name is Jesus. What the best friend that I have. His name is Jesus.
www.kwachadivine.com.